Melissa, it is not working. I think it's your time to go now. Please go. You are fired.
Tekuona misonzi kutika ndipo sininga blame tawi yake koma taona Tenga sefi mwanangazi kechem, oh kechem. Osayangana pansi. Esa kutole ndiwe chipatua kechem, mami kechem. Osayangana pansi. Make a post on Instagram, make a video kechem, mami kechem. Osayangana pansi. Jambuli tibukale ndi mame mori Kichem
Osaya nana pansi
Tenga sefi mwanangazi kechem, oh kechem.